This is an MUT Radio podcast.
Yes, as the event is still going on here, and we are very much lucky today. South African Sign Language, so what we have now, we have a guest who is coming from an NGO. Yakhona la emlazi unomcebo Mabeka Mabela. Yes, unomcebo Mabela. Oh, instructor, also still a bunch of pants. I'm 70 about when Zao La Pana, a great NGO. Yeah, because so
when
you cause a small fight, yeah, but when you bani, when the ini,
okay, unomcebo Lwaka Mabela Sibongo, ngihlala khona la emlazi. This is the Nayo Tina Funis Abandu is Sign Language. Umuntu okhulumayo ongakhulumi mhlawumbe ongayanga esikoleni, ingane, wonke umuntu wamukelekile ukuthi afunde Sign Language, sefundisa khona la emlazi kwa-queue eduze office the council. She said office in the council lapho kwase garage, i-BP garage la kwa-queue.
I saw the one mbuzo yami. But so njengoba usho sinifundisa bonke abantu, how long have you been doing umsebenzi obaluleke
kangaka? From 2019 to 2024, obviously.
Wow, that's so impressive. Ukuthi nikwazi ukuthi nibone ukuthi isibalulekile ukuthi ngisho nala elokishini umsebenzi obaluleke kanje, ubaluleke kakhulu. So kade ngizwe usakhuluma lapha ukuthi kuyakhokhwa, so kuyaye kube ufunda isikhathi esingakanani, and nje leyo my information about i-course yenu.
Kuye kube u-3 months, singena njalo ngoMgqibelo, but siyeswantshontsha amanye amasuku mhlampe mesibone ukuthi khona la umuntu ngoba phela ngeke uzwazi ngo-3 months. Kahlahle siyintshontshele thina isikhathi sokuthi ufunde uze uwazi.
Okay, I think that's so much important, and we really appreciate umsebenzi enwenzayo. So kade usazoshona ukuthi ke kube nenkece ikhokhwayo kuzayizime kanjani?
Inkece ikhokhwayo abe kunzima. It's close to 1.5 ikhozi. It's close to 1.5, but awuyikhokhi kahle yonke. Siye sikulume nje kancane kuya kwena uqonde ugcine usuyikhokhile. Siyanikeza ama certificates, siyaba nama grade.
Wow, I think umsebenzi enwenzayo is very exceptional, and we really appreciate ukuthi niyanikela usinenzele umsebenzi kakhulu. Siyabonga kakhulu Nkosazana.
Kubonga mina baba.
Yes, Spa, we're still live at the Anniversary Lane. That's it. We are really just promoting our official languages, and you know ukuthi kuyaqhutshekwa nokutholwa indaba yokuthi ku-develop i-language policy MUT, and kuzoqhubeka kuhambe kuze kufike ekuthenini ama language esetshenziswe ngaphandle kokuthi kube i-language ye-English kuphela.
This is an MUT Radio podcast.